Ni mtoto fulani anabonga la shit.
Dapo on the track
and a bonga la gip. Bora uendelee kudanga tu. Dem gani wewe mshamba tu. Uwezekano unaenda dukani na kanga tu. Alafu ndani una shanga tu. Kutamanisha vijana mtano wakati wa shamba tu. Katai uko sexy hata unavongea ni shy. La so fresh kutembea kama umepasuliwa mayai. Hana mabawa na nataka pai kwenye sky. Nadiri nyeusi unaweza sema mbegu za papai. Kwa sura gana lonayo adekai from page. Anakunywa maji anawayo na narudisha change. Anapenda sana kutrend, anapenda aitwe baby. Anarudisha umri nyuma wakati amekwenda age. Waziata bila kosa wakinasa na wanyosha na waosha na wapaka na mafuta mwamposa. Mwili wake na uchosha na shakula sana posa na jikoshi. Heni monster kumbe fungula kukosa. It's hard to believe what's happened. Penzi la mmoja anakuambia wengi wape. Kimsifia boga umeshapata ua lake. Watu namla kama mboga, kila mtu ndo chaka lake. Akinywa pombe kinoga lazima zime ndoa wake. Akili ana hata moja na ingia shape yake. Juzi kazwa hoja kala kijana na baba yake. Anapiga picha kwa majirani anadanganya kwake. Huyo dem gani we mshamba tu. Uwezekano unaenda dukani na kanga tu. Lafu ndani una shanga tu. Kutamanisha jana mtano wakati shamba tu.
Anavimba kwa demu wake, akisif game yake, akinif sem zake, sio za siri tena. Anawinda shem zake, anapenzi emu yake, kujikip main wake, utafikiri mwema. Demu wake akiamka asubuhi ya ufajiri, anamshwa afungue geti atoe usafiri. Mwana ameridhika, mkwanja anashikishwa, mama anafikishwa na ndo maana amekwisha. Kiletewa zawadi lazima atahadithia, hata kama ni boxer au simu anayotumia. Inafika wakati manzi yake namhurumia. It's none of my business, acha aone dunia. Kuna kulelewa na kupigwa tafu ile saa umeelemewa. Na majukumu sawa usomi simu nanielewa. Tafuta chako ungali kijana hujachelewa. Wazazi wanamtazama, kuna maradhi, anajifanya ajali, anadai kufa ahadi. Amkumbuki mwenzie yeye kuto na washikaji. Hakuna Valentine leo wahi kumpa zawadi.
Dada anakupa kalio, vocha anatupa salio. Wewe kuto na jachia kwenye sofa ni ulofa, epuka kuwa Super Mario.
Hey, boy.